yande join ni termin ta chapantat studio kalangu habaruji e fulfulde ko jawone modon hande nyalande ko itana ele duniyar non gam batte on fabar jondu kono duggol e nyaw bawle o leydi niger du hisama ko wattu himbe kemi jeegon kan ko taale loktoroje no walle do fio en ko dum no ga e go'o nenene kadi ko na horebe cellal be andina en newon dum woni yara ciagal ma jiddu kono neddo goto kandu kono tawdo nyangu en djuro difa hala nan en newon tawri dum non ni faawal jondu kono hijjor ko hitane jiddu dubina dide no gay didi ni ciede ko han neddo yoba ko ya makka en nan tabintinaka en nan ko horejo dental agence ji njarbe be makka halido fiong endam far yewtal men pinesi do kalango hande en kaltanani hala hono natugo le biddam bonda ko na wattude goddo biddam bonda ko so jomu hebaama dum woni sariya mudum dum woni golle de koy mudum no sariya di yarto dum fo enan dum se Allah jabi yadi seeda kala noni suman amadou janganto habaruji di endani e fulfulde puddani horejo leydi tonda almagne bitede Olaf Zulzu o waddi jahanga leydi men Niger do endam kenyande enda won ko wardo leydi Niger o yehi du konna ni suba ko enda to sogeji Almagne wono jodi to wite fande tilele region mo tawa ciagal majjundu konna ni kanko horo leydi Almagne kay horo leydi men Niger be ngadi yewtere hokkugo be habaruji dun du konna be andini himbe kulle kewdo ko darto fila hono ko woni hakkunde leydi Niger kanyo e leydi Almagne hal fila ballaga kanyo e denaku fawari joni ele kibaru di no kal ele ko kibaru di hande de nyalano itan ko le duniyaru gam battale dur duggol nyaw bawle dum wonno be calbe darantako dum du konna nyalano itan ko duniya fu yerno minister hawjide cellal bibaade mabdo leydi Niger ko dubnaade noga e go ko watto himbe kemen jeegon e noga e njoyo kay won ko tawda ona walla ele nokkuje to himbe gonno sawre dum waddi ko faande du hisama himbe ben endan du rewbe non laatiibe ko duude mabbe fu wakkati dimol nden won ko dum heboto dum em dum du hisama duubi fu sukabe mawbe fu dum yaawi hedde yagana debbo jurto endan leydi difa wari sawra do endan galli nyeme om andina faawar jondi olive asokba vi ele yewterde endan ne wonno dum wedun yarna
to arande den en huro gammi dum jaa e sewo amma e didawr den en mi wadi etoreedu e komi komi nani ngatawre semen jehi loktorore loktoro be en be gadi bikkim bawde mabbe amman dum buri semme mabbe balde amen didi ton en nyanne tatawre dengel itto ba banno dun en hana no wodi gandu fudu feccodike nonni ummimi jami daru mi
kanan natashi diga hena naganta
noni tane hikka yaadu makka ko dubinal e nogay didi ciede mudum faama ka tafa wakkade mo kalte o do leydi Niger ko haani joomu yoba dum wona ko horejo tental hono fannen pelle na biendu kon agence uji ya rabbe himbe makka wetende anap dum won ko haali subaka o wi sabu no wodi kulantaje kewde ko han tawe be jewtineke do mudum nonno do be kettini saudi aton neldabe kan dum konnan ciede ko kanbe kokka gam batti himbe mabbe joge faawo ton endam o witake nani momone amadou nani ko haalani faawara jondu ko nani mbiyetad adama dawaji
le comité
de hijjori hunono ko himbe ministeriji kewdi jotto giida say derna be giida denne e giide am cede hijjori joddinaka fadde cede hijjori joddinte say de faamama cede leydi saudiya yamatani beydol cede hijjori halaji no dow laabi internet hunono ko ko ho kan wodi laawol mu andina himbe duubi united e nogay he duubi ujina idi enoga yego hijjore wadaka amma no wodi joen azan suji jabobe cede kitti den andade ano milliongiji didi he ugine la sogi tati he ugine e kema didi wobbe do milliongiji didi he ugine chapande jeego o e uginaagi tati kema didi ko darnonu
ya 2020
nonni faawar jeen ha filla jande du konnani jangugo demle meden de kalte wurde enda hunno ko lati se wattama le lekoliji di holli keenu wa nafude sanne sukabe famarbe jangobe le lekoliji pamari dun du konnani hono wonno ko fa hande dental syndicaji e ONG ji kanyo e himbe fu jingono filla jande leydi Niger be kolli ele yewtere mabbe de be gande endam be bi hunno ko lati na wajibi sanne Al Hussein Ilias kanwon no faawar jo horejo dental wetengal aso e pété o holli ni fawar jondu kono Allah min wa shar fi o enan wawi yarude
l'introduction
jangirgol demle leydi hunde non ko wodi to amin gam leyde kebude yaadu yeso lawkar en fu demle leydi ngatti der jangilongol nafaka ko min tawda der gattugol demle leydi der jangilongol illu suka jango on fuduno halde tawan ko janginte e demgal dum no waawi dum jonkay bindol tan ekintinte ndeni o yeyi der jangirde jandeji mawde den jande faransire fuddate den ne mojjintinongol jewtana na janginoobe janguɓe nder nokkure to neɗɗo jangata wurtade janginoɗo min kapta fu caɗale gon nder mum saabu nder ekkintinoje gaɗoyteɗe ɗe fu nimɓe no cigilte janguingol e ɗemle nder janguinol ngol nden ne ekkintinol gatteɗo o wartana ɓeydita e goliteɗe ko tawaɓe
renforcer ce dispositif
nonni hawrugol e sembeji kañum e gollal e dow fi ko darta syndicaji dow fi jande e leydi men Niger kan witake na farne ni SACEF Niger kambe dum ngadi andinorde be burtini der mundu ko nabe kolli metrore ko be ngol be jiya hirnyereji ko wonnade yaade e janginobe der nokkuje godde der leydi men Niger dun sabini faarjo nde do fedde be padde ke jande ko watto balde tati nonno du konna ni be kolli wiidu konna hunde enda welali fey seeda kalay alarbar alkamis e mawnde fu jande nde wadayi aliyo hasan samna kam woni goto e horebe on nde do fedde nani ko halne ruketo adramani bandi min kolandimo wakkati
elu ko rafike ƴorande nago tawa nder région ji meɗen misali Tillaberi tawa Difa e Maradi pelle murtuɓe no goni ni e wadde golleji hirñereji do janguinoɓe amin nder lawol majju ndu fande o ji bala u garɗo ɓeyditade e mum mo wowai yi'ede golleji hirñereji ko sukaɓe janguinoɓe goni no gaɗana janguinoɓe amin bandimin mo lekkolijo mun wari o ɗum saabi ko den tal syndicaji kawjiɗi filla jande ɗi aadi halde dow mun wattude dande yaade ɓe juuɗe mum tawa nder fi jande ɓen fu hollude ko janguinoɓe ɓen jamrata e iri ɗum e bandu kadendam dow filla gonjeji hirñereji ɗi bandiraɓe amin gonno gaɗan
nonni fawar jondu koɗon mbiyeteɗo Issoufou Chérif kandu kam waɗa hoorejo fawar jon syndicat mbiyeteɗo SINACEB kawjiɗo janguinoɓe liggotoɓe lekkoliji pamari ɗum du konɗan ni o hoƴama gam batte o waɗa duuɓi nayyi yesso syndicat o enɗa o lomtowi haalidu mum kaylo latiɗo ilu duuɓinade e jeego wonno hoore syndicat o ɗum du waɗana to enɗan ni maradi wakkati moɓe gaɗi hawrune mabɓe joyi ɓerde nden enɗan Issoufou Chérif o enɗa kam wonno goto tewtuɗo e horako ngu enɗa kandu woni ko suuɓa yerno acti Niger haaliri nonni fawari jondu konɗan ni to enɗan belle yar to ndu waɗnama hono fande jande e tindi yaade e fawarijo himɓe tawdaɓe laruji sukaɓe ummatorno enɗa e himɓe woɓɓe ɗum waɗana sappo e jeegowar nogay lewru mbiye duuɓinaɗe nogay ɗiɗi nenene kadi konɗan ni hono feddetede audi Niger kañum e pro emploi ɓeɗo fu waddo ballagamu noon gam batte allah golleji keeɓe yaade sukaɓe ummatore kay woni ko waɗi ɗum madan Harouna Faty no tawa e goto e hooreɓe enɗa nani ko hanni bandimin Zeynabou Abdou
bon fera kirgoo
ɓool andal gal min gaɗana ɗum sukaɓe ummatore wonduɓe laaru gaɗoɓe golle junngo ko watta ɓe keɓa ɓe kawjo lumaku maɓɓe ko jamana waddi heno ɓe gatta ko ɓe keɓa codoɓe kamɓe nogay gonno kokke andal worɓe sappo e rewɓe sappo odi Niger e porje ploi emploi kamɓe sigili kokkol andal gal nder sukaɓe ummatore ɓe no wodi gaɗoɓe sejuji moƴƴinoɓe lore e gaɗoɓe golle hiite e connoɓe nema e jon en teburuji golle ɗe neɗɗo wonno waɗa domun hokkete andal gal gam jomum heɓa bayle nder golle mum famado ko neɗɗo handa darade
gollegoy
nonni fawari jondu konɗan ni senen daari har filla ko darto engrais ko waɗete leydi men Niger ñande gomnati itti junggo mum e majju accidiɗo e lumoɓe ni hono kamɓe yiɗuɓe engrais ɓe ɗoɓe keeɓa caɗale sanne ɓe kaali haala majjum ɓe mbi saabu allah e coronavirus on enɗa kañum e kono ko noɗo hakko Russie e Ukraine waddi ko kulɗe enɗa han saɗi sanne Mouhammad ɗan nakata goto e mabɓe nani ko haalani fawari jondu konɗan bandi min Idrissa Adamu ellonton enɗan konni
saɗormaji nder duniyaru waddi fabirguiri jamani ɓeydi ceede kanjum saabi campaniji kewɗi ɓustiri waddudeni sey iɗum haala connoɓe mayri ɓeydanini ceede kasen ɗum fototiri wakkati gonnati darni kayma menen men kokkama lawol waddande remoɓe birguiri jamani seyni men fototiri saɗormaji gon ko ikira iracha gam campaniji kewɗi ton ɗi kerri wakkati kayma waddatanon birguiri muɗum emen ɓuri ɗum koyirna joni birgiri jaman nyotto ujunaje laso edidi kasen kay remobe buri gollirde kampaniji dimen gatti der region tawa edi duudi senne gonnati waddani men balla ko men ma men jar birgiri jamani meden gatta dane ko du waddana himbe koyirna
nonni jidal do fi ko dal to hono fawarjo silma e gado silma hakuna niger e nigeria wadi le nyalade en nan do gallu nyame gam batti no hokkondir andal dun du ko na sappo e jeddi warno ga didi lewru me won ko dun wadi musa hamidu jingare no tawa e wadobe silma leedi niger o mo andina en do enda dum won na faka majum wakati mo fawarjo ni bandi e mama adalandim.
L'objectif de cette rencontre
mana jidal amin gal dum daran der lawo ngole he min baawiri golli didde hakkunde amin der filla gadol silmaaji chaka Niger e Nigeria wadobe silma be Niger e Nigeria keba golli didde e walla faande wadobe silmaaji Niger keba wadde silmaaji mu en do ko yaawi yeruno be Nigeria ngadirtani do Niger miden godi chadale sanne de ko min domri e mun wadanede ekkintinol dun hoytinana harto haale ekkintinoede sabu wadobe silmaaji be Nigeria nyande fu der gadol tawa mine duudo der Niger der hitande ma duubi didi burta sedidi ko dum wada silma wadam be keba ngengal der leedi Nigeria e wartidi de faande e andal
non ni faar yar fil ko darto hono wadobe golle ngegne e golle finata adaaji kaindu gonna ngadi luuma mudum en ne watta ko tay kamedo kebi yaadu yeso wadi buube bali latido kanyo en dan ni kaalo wona biendo janginono universite mo zender nan ko haalani adama dawati no han tawe dum warrama.
Pourquoi la structure grecque
wada hunde ko heedi sai to dum moyintini sangoji din fu seni on koji harto windugol dewta don illuta ke budo andal windude dewterde e derol fa yottade to bindudo dewtere on e yarude dun to ne windoyte fiode wurtine don nangande nimbe fu wadobe kulle kese keba areden keba jogade wadobe golle juude e silimaaji deni en koji harto gattol pede e pintiri fa gollal mun nyana dum sayto lumo kollol ko pede wada fa jimo heba bar jari du sayi bawdo kanon du sayto be kabi e kantinede kampani ji fina tawa din kai ke danani nokku capital harto gadol der leedi
dem pays
nanar filato baldo nigeria kawon ko hebo njama ko do benen ko be ngadi latol hecci kenya aljumarnde enna dum wonno il faut wa ko wete zone b ko dubinal e nogay didi denne ne kay do kanyi didi enna do fuddi njandi te fa kan ko himbe be jottaki dubi nogay ko wate to enna misir dubina didi e nogay etati na wantiri yaw tan men pinna madan goje maymuna gezi boni famina en do fi ko darto hono neddo nato e biddam bonda ko dum woni seriaji mun dum on jukkugoji mun kany o halne Balkisa Hamidu ko min pirti e fulfulde
sifade golleji hirnyereji nadde der mun dum woni gacce on
c'est le fait pour une pour on woni durugol e dabareji gon gam wattugo neddo e biddam bonda ko hano joni tugaade e lenyol na dina na kongol na mane gam himbe gada biddam bonda ko na pelle biddam bonda ko wadde halaji berecci e wattango burdo dirol lenyol sembe gan joddingo pelle biddam bonda ko wadde huune fu ko watta gollal biddam bonda ko
terroriste
jukkungoji di e jomun wadante
les personnes neddo fu nangi dado der golle biddam bonda ko no wawi nangi kasu dubi joy yaago dubi sappu jukke ciede gadoji ujine herme yaago millionji sappu
million de francs cfa
no yopude kaborde warta tuba wite
c'est un principe dou wontiri der fi ndurwi didde golle biddam bonda ko labi kite kolli ko hoyirna no wodani neddo fu wangindo giddo wadugo golle biddam bonda ko fadde golle den gatti no datol keme tati e chapande jene e jene tobbere e no gay haliri neddo fu jodiido der pelle gadobe biddam bonda ko kannun tubi holli horebe na cuudi kite gan accugo golle bonde de
l'infraction
ko irna no wodi der kite on
Absolument.
Non jatin neddo fu tawado der pelle gado biddam bondaku na gordo habudane e bibbe bombe kan non jomun hokki ardibe na cuudi kite habaru do gado be golle bonde de jomun no wadante hoyirnan do fi labi kite no lawo lamu der talkur kite leydi der datol mun kebe tati e chapande jena e topper e go'o e sappo e jeddi e gol kebe tati e chapande jena go'o e topper e nogay halini
19.20
e do gabrimel fulfultri sey assalamu alaykum baalanti jamwaade.